studio Kalangu eɗen goodi hannde jooni wittere min tawi sappo e joyi nani habaruji e fulfulde. Kodi jañalle moɗon Soumana Amadou Diangan tawan ɗiɗo habaruji dow filla ko darto taƴol yiite courant e nder wuro Dosso waɗi torraji sanne en garan dow muɗum. Nonne janguino wonɓe les cause Niger sina Seb kayendu kondani no woni e dow filla ko darto murtereji mum ɗi wondi. Fedde leyɗe duniya weten ACR hawjinde filla ko darto himɓe eggoɓe nokku warre nokku kandu singi bureau muɗum gollal to enna Agadez. Yewtere men pinno hande studio kala ngono ndara filla asansiji mbujeteɗo nanne ko wete simogol to enna Agadez. Ñalande neɗo mbiya jokka ni ñalande alal alal ngal ɗo ƴaɓɓingal ngal wonno ko fawre joni yande jeenayyi subaka ko courant taƴi ton enɗan Dosso taƴol courant ngol kono torri sanne sanne farasi en ƴeewi du hara cuuɗi to loctorare e ko nandi e muɗum ɗum du kono hunde latinde ne wadda caɗale sanne sanne Hassan Dawda bandimi tawa to enɗan Dosso yeeyi to wiyete tondo bon Dosso o ƴeewino ɗum warde to enɗan yewtere nde waɗani komin pirti e fulfulde.
Miɗen tawa maternité mo tondo bon Dosso to rewɓe e sukaɓe cawrete hannden subaka o golleji ɗin fuu no ɗon jeyira no woɗiri kowona ala bittingal ngal ɗum du Allah e taƴol hiite lantarki gaɗaɗo o ko hewti fa ñalowma muɓɓo hiite wala. Ndeni kuppir hiite lantarki waɗi no woodi ko ɗum rimanta nde lokotorore yeru no madame Kassum Balkisa major mo lokotorore tondo bon Dosso wiiri
eccugol e ko nandi ni fuu wattake to amin tegel taƴama har yande jeego o fagiri safareji amin no bona taƴol hiite kuran gen no torramin gan to rewɓe rimata ba ñalowma sey ampuluji cajeteɗi deɗi gala hiite dow debbude waɗi jemma sayde fantiri laytal de ni minen keɓa kay minen giɗi
groupe
lokotorore la korose e mangue koara yaade tondo bon no tawa nder saɗorma sanne wakkati hiite lantarki taƴa lokotorore mawde nden tan woni wala hen gan woodi groupe hiite mon hala.
Murtere golle janguinoɓe wonɓe e ley feddetede cause Niger e sina Seb murtere fuɗɗanode illu aljumare ƴaɓɓinde enɗa no yaran fa aljumare warode nde enɗa si Allah muy jaaɓi ɗum wonno koɓe kaali kamɓe himɓe sina Seb enɗa e cause Niger dow tewtugol gam gomnanti leydi Niger ni yettina aadiji ɗiɓe aadidi e muɗum sappo e tati lewru décembre hitande ƴaɓɓinde enɗa nenene kadu caggal majjum du fa war joni ɓe mbino han tawi gomnati acca du e dow filla ko darta haaldugol himɓe latinoɓe haaldannoɓe kanowo ɓen ɗon gala e ley fa nden hawrudeji mabɓe ɗi enda Shaibu Dambaji goto e mabɓe hooreɓe pelle ɗe enda o haalaniɗo Asumana Sina Subaka o
dans ce préavis c'est mentionné reconductible
del tarkur murtirde min décide no hollan ko ɗo yaade mawne deni narral heɓaka caka amin he gomnati on dow saɗarmaji amin ɗi fuu min keyɗintinan murtirde ko balɗe jeego'o nde laasibama gomnati on yiɗa narral caka amin ko ɓuri yidde woni jooɗa haalu he sengo fedde fisen nde ƴeewama ɗo felle amin ɗe woodi sembe dey ko gomnati on suɓi woni jooɗa haalu he sengo non ɓe gata deɓɓe noddi di himɓe ɓe diida kulle gon de yahanayi min min naha nder murtere wakkati on ɗon wi'ete woɓɓe wonno uppamin ley ley
en fait nous sommes manipulés c'est ça en fait le stratagème
Shaibu Dambaji goto e hooreɓe janguino wonɓe cause Niger e sina Seb to enna Agadez du konna ni hono feddeten ACR hawjinde filla himɓe eggoɓe e nokkuji muɗum e gam faabede kandu ye singowi to enɗan ni hono bureau muɗum mawɗo gam batte golla ɗum du konna neɗɗo gonɗo dow inde faware joni ACR ɗo enɗa ley leydi meɗen Niger ɗo enɗa hawtade e ɗiɗaɓo secrétaire général ɗiɗaɓo mo ministére hawjinde nder reedu leydi ka en tawat to enɗa Agadez Abdourraouf Ñong Kondé kañum wondene dow inde ACR enɗa nani ko a haalani bande min Moussa Mamman Agadez
e
andol kowano leydi Agadez ɗon ɗum ɓuri ɗudde ɗum waɗi min ƴewtini dow dabareji ɗi hani wadde gan durwididde e fi himɓe dilloɓe ɓe ko hana nder lawol lobbol min galana tan gam min ɓeydanaɓe dow bawɗe ɗe OIM wonno waɗa dabareji no joɗɗinte gam golle noon gonɗe dow balbe amin laabi gonno ɗon tokketeɗi renoji himɓe dilloɓe ɓe leyɗe adanaaru fuf dow talki ɗi joomum haani tefa dow laabi joɗɗinaaɗi ɗi min gollidan e maɓɓe dow talki ɗiɓe kaani ɓe keɓa ngam ɓe keɓa deenaaku nder leyɗe adanaaru.
Idara Adamu, secrétaire général mo ministère haw jinder red leydi men Niger ko wallato ɓiɓɓe adama ɓe haali kañum du e dow filla majju.
Depuis une semaine quand même il y a l'équipe du HCR qui
no wada jettire ni ko fedde singane gandurwi jidde e himbe dilloobe ko hana der lawol lobbol juurimin cingol fedde de no wadan e gollida ngam moddinol hebe do fio amma onon andi illa rawtani gidal natungal chaka himbe gouvernera mo agades e messie calm be jettake do kulle joddinte di kandabareji hebe ko singata iri pel nder laawol gootol ngol ni fedde de singa nder wuro agades ko ƴewtinto wadda balla mum dow fii o ngam siri lobbo non ko durwi ditta e himɓe dillooɓe ɓe siri golleeji ɗi fedde OMI joɗɗini dow hokke sembe nder wuro agades.
ɗiɗo haalaji yewtereji fo Moussa Mamman mo agadade won ko neldo e enɗe nanni faware jon du hoorejo gouvernement Brigira fini hawri kañum du walloɓe leydi Niger aljumar nde endan ɓe kaali e dow filla rafi keƴolal nguur e nder leydi ndi hitande hikka. Brigira fini o holliɓe ni kamɓe walloɓe Niger wiide ke hitande nde ɗo ni jaccalal waɗi sanne har filla ko darto nguure ɓiɓe adamaɓe ko watta tonuji hono capanɗe ujunaji capannayyi e tati noonni har filla ñamri dabbaji tonuji ujunaji capanɗe jeego e jeetati e keme jeɗɗi noonni fawaade jondu konda ni no tawadu konda har filla awtirdiji ko wattanuji ujunaji sappo e tati e capanɗe joyyi e goɗɗum woni ko leydi Niger no yiɗi tawe wattanama junngo dow muɗum. ñaw cukku kañum du hunno latinde no nanga sukar nanga mawɗo e ley duniyaru hande ñalade ittandu inde muɗum kañum du waɗama docteur Gagara Issoufou Madougou Aissia Tou kañum du konna goto joguiɗo andal dow filla ko darto ñaw cukku ngu endan ni o andini bandimi Rahilatou Soumana hono ɗum woni ko waddoto hono fawade joni cukku ngu endan kasen du o haali wiide ke joni eɗen yiiye sanne e nder loctoroje meɗe.
Sukku nawala noon laatiɗo nangatana buce iri ko neɗɗo gonduɗo e nawala mo ƴiƴam ƴeñanta ɗum mane jabet ñawgundu nangatana buce ndeni du buce indama fuu jarirɗe hendu pofaali nder buce wiya ñawgundu udutanana pofirɗe ko haɗata hendu wurtoro no woɗiri ɗum ne waddanta gonduɗo e sukku ɗoyru ko haɗata ɗum fofira no yiɗiri yerno joom en ande lugge kolliri no woodi sukku daaɓo no woodi sukku mo raɓata ngam ɗuɗal wonduɓe e sukku ndeni saroɓe muɗum ɗiɗo no gondi e sukku no mbawi nangude ndegoji gondo ndeni saro muɗum goto wondi e sukku ɗuɗal ɓen ɗon fuu no wawi heɓude sukku no wodi du ɓe nangata sukku on
y a aucune composante héréditaire.
har filla cellal waɗi ko club big tempo wonɓe to ena fedde sukaɓe ummatore jooɗiɓe zender ka endu konɗa gaɗi dokkal ƴiƴan nokku to ƴiƴan resete ton ena dow fi sabilillahi zender ton endan ɗum ɗu gam batte fabade himɓe e laatiɓe ɗum mbiyen ni fabade suudu moɓor ƴiƴan ɗu endan gam fabade ñawoɓe ƴamana ƴiƴam ɗum waddi ko fawade jondu konɗa ni hono mbiyeteɗo ɗan lele boori Issoufou goto e faware joni hono horejo kamwoni horejo nokkure nde sirde ƴiyan to ene gendaire nani ko haali ele weltare makko Ali Keita bandimi.
Bien que nous sommes à quelques jours du carême
ko anduɗon ley balɗe seeɗa nimɓe nattana nder lewru suumayere club big tempo du miili e waddude balla gamum fara kokkol ƴiƴam ko wattatawe ley lewru suumayere ƴiƴam desiɗam no woodi se gonga weltare mawde noon to an hande e kokkole ƴiƴam ƴiƴam itteteɗam no wattane ñawɓe ɗe hunde noon ko heƴƴay abada wakkati fuu no yiɗa himɓe no mbawi heɓude iri ƴiƴam biteɗam groupe o ko ɗuuɗi amma ni no woodi iri ƴiƴam go biteɗam groupe b négatif ɗam ɗon tiiɗi keɓol bade gonoji go oɗo nana andinoje nimɓe woduɓe iri majjam gara kokkanimɓe de allah wallimi min keɓi neɗɗo goto goduɗo iri majjam o wari o hokki ñawɗon kano wakkati fuu ƴiƴam murade muɗum no woɗa nan no woodi baale lokotoroje to sukaɓe e rewɓe sawrete ɗon ɓeɗon fuu ɗo garta pilo ƴiƴam ko wattante
ñawɓe
eɗen gadda filla latol baal ton endan ley leydi filijena mbiyen jokka abala département mo abala ton endan région mo tilabéri noon latol baal ngol du konna fuɗɗa kana illunnoga e ɗiɗi lewru avril ko ƴaɓɓi ɗum Kenya na mbiyen Kenya nde wono ko faande be puddati hono faande latol balangol endang wadi hakkune be tedo may silmi e kany e Abala Kilimanjaro. Abala Kilimanjaro kany won ko yeyi haway didi betude hebi gotel non ni fa hande du ko nan jeegon yaade jet lewru men won der mudun dun yaran yeso lewru Abala sappo lewru be garanto ete ten silei nenne ne kay ni sa Allah jabi du konna ni hon nokkude wada kana gam batte latol balngol soda endan wada yidde e jonde jama kone joddibbe commune Mossa Sanam kanyi e banki e bankali e may silmi kanyi e tencilei e fahanto ete tabokati e fahande du pelle tati jiyade to enna lewru Abala
studio kalangu
der galunyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolvel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay jetati fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
far yewtere me hande ni do andam pindino studio Kalangu no ndara yorno birmi on region mo Agadez on tawa regionji burdi mangundar leydi men Niger do region no lati no herdu kono e leede godde essence didi dum wonno Libye kany Algérie tondu wonto essence di gonno jurno nadda lawol wona lawol gonga no warno nata le lumoji Agadez dum wadi ko faane bandimi Musa mamma yey ndaro yi no yarto e ndan sabutama hore be wurugo enna no gonno hono kolla rafi weltar mo en do majjum no tefa durduddi e majjum sembe ket non nana yewterde nde onelti em
hore be stasioji essence be Agadez be ngala no belti ba seeda dum du sabe essenceji gatteedi simogoldi Mohamed Toyi kawji do station mo ayir service
notre ennemi commun
wobe ami ni woni arande ni nannol nebban essence dan ko hana de lawol lobbon didabel chonnobe nebban dan dowlabi minen jo en stationi gidi minen joba patantiji amin no haniri wadai ba meter goto hadde station on nebban dan no sonni be kela cedden do be chonnira dun no gam be ko jiray dun de lawol lobbol ne bele de fu ko be chonnata ko jiraka soni depna station amma gacce de walanto gomnati on minen joba patantiji amin no handiri amma kowa yekkata ko do fi o
et tout se passe personne ne dit rien tout le monde est libre
o radio doñe be bagades on hadi chogguji essenceji gatte de simogondel gallure de woli du o wala doñe be dudube ko hadata ngal gollal simogol essence ketine Amadou Mamman Jemaraw
la douane els
minen godi rafi kedjol ngollobe douanobe mi wawta hokki on dimma birga duji dim goddi no handi bandirabe amin kabbini be nangani min do filla simogal gal ko be kani be pamo kadol nannol mun huuno non kono wodi sanne gannu hisna himbe e saruji kewdi de ko min pami bibbe wurobe gida wangina himbe gadobe simogal gal no handi do andube to resirde ne ban essence dan no handi wi e andini duwanube
prévenir la douane
sapeta telero avril wetindu ngul hita wadi lumo Agadez goto mayi e goto nawni dum du ko sabini gam Allah desetedi dolabi ko wala fu alhali dunno
do dum woni ko hande habaruji me fulfulde tilifa ele jon kam o leedi hewtene jango to min gaddanta habaru je fulfulde studio kalangu kedde jamaare waddum balla mum en horawe to assalamu alaikum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum